Get free music on mdundo.com.
Adui zangu nimewasamehe bure. Sina kinyongo tena, watesi wangu nimewasamehe bure. Na moyoni mwangu nimejaza msamaha.